This is
DJ Blacks, the world's finest.
Sikosi uradi nipate nimechill na kabinti, form ni mingi hadi anashangana. Sikosi uradi nipate nimechill na kabinti, form ni mingi hadi anashangana. Sisi kila siku ya wiki dipsi na nikigeto na blow dole ske. Jack DJ mi na blemi remi reni, we started out slow, nilikuwa jewa jevi. Ish too crazy kukumbuka mbuka ezezi. Jigi jom dread next. Sima soni mangire zime nice, dem moja wawile zime nice, na mataska mapile zime nice, mara kwanza ya pile zime nice. Sima soni mangire zime nice, dem moja wawile zime nice, na mataska mapile zime nice, mara kwanza ya pile.
Muziki ndio kazi naofanya kwa hamu, vinateka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that, tunakuja chap chap, tunakuja na gold tipaka tap tap. Ati shorty wants to take a snap, asha to a top, asha nikalia lap.
Sima soni mangire zime nice, dem moja wawile zime nice, na mataska mapile zime nice, mara kwanza ya pile zime nice. Sima soni mangire zime nice, dem moja wawile na mataska mapile zime nice, mara kwanza ya pile zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice.
So blessed, never stressed, na finesse hizi shida kila zikiniona zinapita. Niko pilka pilka, mali inahitajika sijafika. Stop asking me mbona nimeficha. Na kama umelala basi boy, and with your CD na watu wa kuchoma picha. Nadai kuivisha kujijenga for the money, nadai ku get my dog who have my dep for the money.
DJ Blacks.
Wabebe tena. Wabebe tena.
DJ Blacks.
Kani for me bear guru dash, kani for me ududu pole and husu. Waste my time ni vurugu, na come to kiwan man na bado sijishuku. Cheki jom supu, kuna benyo meiva babe, umekosa tu vitungu. No cares as you get dish, itakuwa set, na unajua babe venye si udugu.
Nika on, nika on, nika on.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back, back to back.
Stop on, nika on, nika on, nika on.
Stomp on it, huh? Stomp on it, every other day.
This is
tell me, baby,
the world's finest DJ Blacks.
Baby, tell me how much I could pay. I could fly go anywhere for holiday. This love, now I long go. This love, now I think to go. You could play love with the movie, yo. That can play where you go, they play mommy, yo. Mommy, yo, mommy, yo, mommy, yo. Girl, now me go, they play daddy, yo. Girl, if you be baby, I be nanny, yo. See how she fine like a granny, yo. Yeah.
Shuma kalangolo, oh. Why shuma wa to roll it, oh. Baby make a dip where you dip, oh. Come make a show you special loving. Shuma kalangolo, oh. Why shuma wa to roll it, oh. Baby make a dip where you dip, oh. Come make a show you special loving.
Anyway you day I go there, oh. As I day with my baby, oh. Waiting them don't know them boy here too. Kiss me baby make them vex you. Got it in my time for their head, yo. Please me, baby, make a rest, yo. Nobody do me like you do. Kiss me, baby, make them vex you. This love, now I long go low. This love, now I'm tempting you. This love, now I long go low. This love, now I'm tempting you.
Baby girl, I love you, sweet, I'm bonita. Baby girl, come line up, bonita. I know you love the sweet, sweet melanina. Oh, girl, now you could be my sweet senorita.
Now, hear this.
Now, hear this.
I don't lose you this time. No time, I'ma get a winnie winnie. Wanna, your love, they do me one time. Oh, my, I'ma get the mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, and I'm winning, winning, wanna, wanna, your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never regret, my love, no get shame, no matter the case, my music keep me bass, my sweet, sweet bass, so my love, no get shame, for you all day,
Every night, every day, me go need my baby to call on me. Close to me, yeah, yeah. By the time, when you day, wake up in the morning, man, I did
by your side for me. Make you fall for me.
Oh, yeah, yeah. Choro, 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 choro,
the world's finest DJ
Black. Tena koko hawa ngati samaki mtundu adina kuimbia kizungu. Girl, you have that thing and I call you thin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. I just want beside you.
Going hard on this motherfuckers. This is DJ Blur, the world's finest.
Give me that, do that you want for me.
Bad girl, how you are my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that you I got found that you. Thing and I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty one, though. I'm just right beside you.
Give me that, my baby, my phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, so that you want for me. Mm, yeah.
This is DJ Blurks.
Boy, you a movie in the making. Boy, you my sun in the morning. Oh, movie, you go like a massage. When you got one angry windy. I know somebody just broke your heart. Maybe I will mend your heart. If you come, baby, one day come. Tell you, I'll be some girl. And it could take you some time to understand that when you break up, we become sad. That is not to me. By the way. By the way, boy, don't run away, boy. By the way, boy, don't run away, boy. By the way, boy, don't run away, boy. All night when I'm thinking about you, just be rolling, don't leave me lonely. Could I you open this book of love, just keep on reading and understanding. Could I you balance the body, she be sinking, we are capsizing. But the kota balinga water. Love we have a boat just to get in the water. Them got no answer. Polichimu kucho huza. Bano nya answer. I know somebody just broke your heart. Maybe I'm going to your heart. By the way, boy, don't run away. By the way.
Nikiomba walisema kuisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi.
Hold up.
Ni maombi.
When I say pull up, you know what I mean.
Nadi.
Is DJ Blurks.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Nipige nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi.
Now hear this.
Now hear this.
Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi.
So hata kama unado maisha inabo. Hata bila izodo maisha bado inago. Oya ijarishi mazewe ni nani. We ni wa Nairobi ama mashinani. We msempo ama kiti nani. Lazima unajua Mungu ni nani. Yeah, you know sipo dance. Hata sifiwa na mawe. You know sipo dance. Hata sifiwa na mawe. Katika, katika. Naona uhidakika. Katika, katika. Naona uhidakika. Kama udansu unabo. Unabo. Ukatiki unabo. Unabo. Kama udansu unabo.
Love is a beautiful thing. When you have a great queen. Love is a wonderful thing. When you have a great king. If you want anything, I'ma give you everything. You are my everything. So you deserve more than 10 diamond rings. I love the way you are. I love the way you are. My heart filled with you the time I saw your face. Baby, I hope you remember the first time when me tell you na kupenda. Yo, you mama tender. Baby, I just wanna see you dance.
Baby, yeah. Baby, yeah. Baby, take my money.
kulala kwako imekulemea, sababu ni wewe.
Jua inanichoma kibandani.
Why just treat me right? I'll give anything you need. I'll be your one and only. Why just treat me right? I'll give anything you need.
Chopata baby, usivimbe ipoke. Hata kukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Nami niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo.
Choka kwa single, natafuta mrembo. Toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya maningo, nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama tanitenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda posi, kuwa makini, bora uwe na posi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Kwa kwetu waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa.
My love, that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah, if money no day, now waiting she can. She tell me say she got run away. She got run many bad away. As the rubber don't day, the baby gone the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in a days. I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a day. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow.
Nebeke no no. Obi bata no no no. Ada cheta kwa no. Ndi madu gabia kwa no. Obi maruma baby. Mwanyi sarambada. Ogi rugo kwa no. Mwanyi gebi kota no. Ima nige wumadu le. Anya milie. Oba junu manya. Oba junu manya.
Ima nige wumadu le. Anya milie. Oba junu manya.
You are my everything.
Kenji,
the air that I breathe.
Kenji,
you know that I need.
Kenji,
all the love.
Kenji,
you are my everything.
Kenji,
the air that I breathe.
Kenji,
you know that I need.
Kenji,
all the love.
Kenji,
doing. Your love they hide me like he be bully. Yeah. We supposed to link up, but you be Johnson. Me, but it be your love, they hide me like it be bully. Oh baby, don't leave me lonely.
Oh, Johnny, you say you love me, I say a story. No beef, I'm out, you gotta show me. If I'm the one, you guys be the only.
Oh baby, no change story.
I got a pocket full of money and all I wanna do is spend it on you. feeling it, they killing me, baby. Tell me what I for do. Cause your love, it be relevant. And I do like your belly dance. And your pose, it be elegant, yeah. Jagadad. Baby, you be on your man. Oh, yeah, wash it, banana.
Original, no panda. Oh, yeah, wash it, dada. I remember what you told me. Say, I'll be bad girl, but nobody only.
Doing. Your love they hide me like he be bully. Yeah, we supposed to link up, but you be Johnson. Me, but it be your love they hide me like he be bully. Oh baby, don't leave me lonely.
Oh, Johnny. You say you love me, I say no story. No people, my motto, you gotta show me.
Number one.
Let's bring out contestant number 2.
Feel on any like go like pia oh. Feel on any like go like. Feel on any like go like pia oh. Come go ma. Give me that feeling all over. Feel on any like go like. Feel on any like go like pia oh.
Feel on any like, I could like. Got me singing about you on the mic, no rehearsal. Putting my neck on the line. Pale kwa DM, Nicky slide, ki commando. Say you're bad, girl, let me see more. Yeah. To my place, my grit, we can do more. Yeah. Shani kwa tu mami, no be this show. Iko, lafu na ku release, kama single. Now they're wondering how I like you and you like me. Yeah. We some merciless. Now jealousy will murder them.
Boom! Feel on any like, I could like. Feel on any like, I go like pia oh. Feel on any like, I go like. Feel on any like, I go like pia oh. Come go, ma. Give me that feeling all over. Feel on any like, I go like. Feel on any like, I go like pia.
If you had my love and I gave you all the passwords, the keys to all my heart, would you write for me or what? Yeah, cool down, patience. You could patia, patia till it now. This man, not a waste man. I'm a kalia, kalia, my face now. And you say that you like my voice. And today, today, we might make noise. Let me purchase the chase, I say rock my choice. Come with your friends, you gonna kill a night, boy. Hey.
Feel on any like, I go like. Feel on any like, I go like, beer, oh. Feel on any like, I go like. Feel on any like, I go like, beer, oh.
I wanna buy you, we gon' love me scatter. We no gon' knock when he enter. Boy, we gon' love me like no water. Needy girl, we gon' love him past his sister. Wanna buy you, we gon' love me scatter. We no got it on, but you enter. Give me brain, make I mental. Yeah, yeah. I know you got another sister for your house, so we gon' love go son. Keep it on the low, no go loud and loud. I like a guy 69 night. Cloud 9 on a replay. Gimme cap, make a DJ. Mr. DJ, sit down on the mic. Me wanna sit down on the mic. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Me wanna sit down on the mic. Yo, oh yeah, yeah, yeah. Sit down on the mic. Sit down on the mic.
DJ Edge Kenya, the homeboy. DJ Edge Kenya,
Anna.
Kanga, banana, mina yo bastu na bakana. Hapo nyuma na sidika mnapanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
This is Edge.
Sawa tembea, tembea. Nataka wanja tambe, sogea, sogea. Kokopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kosea. Wame kuja kusima kumba na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Haya, sema nao, piga bao.
sisi so size yao. Vunja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wa kucheza umevalia msuri. Utatumwagia razi utatuharibia shughuli. Mjui vizuri ulizia wananitaga nguli. Kama unaimba imba ni kuitikie. Kome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mzangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma umbe. Shika kamata sukuma umbe. Shika kamata sukuma umbe. Shika kamata sukuma umbe. Shika kamata shika, sukuma, tune, shika, shika, kamata, shika, shika, sukuma, tune.
You say that now,
Nadia.
Kuru kushuka la kasha kuru kukung kung. Bendi lango limeni komika kutu. Ilmeni shika nina sama tumasutu. Karibia chapto noni pigia mamani. Zungu shia wanda. Zungu shia wa, zungu shia wa, zungu shia wa, zungu shia wa, takanya na wa, takanya raga, takanya na wa, takanya raga, takanya na wa, takanya raga, takanya na wa, takanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu, chibobo wangu. Mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda. Na bado na amini siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda na ulekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulika jana. Ata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapodondo. Wakati sinadoni kibishana na kamongo. Tani ukipita na maboy wana tense. Azidi kuwa lenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukukana kupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani. Siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu. Bendi lango limeniko mika kutu. Limenishika nina sama tumasutu. Karibia chapdono nipige mabutu. Zungu shia wandon zungu shia wa. 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 Mtakanya na wandon takanya raka. Takanya na wandon takanya raka. Takanya na wandon takanya raka. Takanya na wandon takanya raka.
I want you boy with a ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nita Kenya nita Kenya. Oh no I don't need a check. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body. Calling me honey. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body. Calling me honey.
Nika holy holy toto nika holy. Nika doli doli toto nika doli. Nimechizi with your love situezi. Niko sendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi na nikupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye club wa wanarora.
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu. Penzi lango limeniko mikakutu. Limenishika nina sama tumasutu. Karibia chapdono nipige mabutu. Zungu shia wandon zungu shia wa. 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 Mtakanya na wandon takanya raga. Mtakanya na wandon takanya raga. Mtakanya na wandon takanya raga. Mtakanya na wandon takanya raga.
My baby girl nombo zikate tenze. Last word kukushoni yati niko stenze. Ada nimeomba afanda fande menze. Ni mateso ukutu nangangana. Kukupenda hata hatu kubishana. Mbona uende hata tukulimana. Raho yangu ime kukua chuba. Kukua waka waraki.
Kuru kushuka raka chukuru kukungu. Beni lako lime niko
kukungu.
Nimenishika nina sama tumasutu. Karibia chepusana nipige mabutu.
Edge Kenya, the homeboy.
Mama! Na kasoro, ya nini nipase viporo. Ulinyasa totoro, bila ya kodoro. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yesabu ni niejiki, niejiki, niejiki. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh. Salamu sikufikie
yameandikwa maandiko usibambole usilambe mwiko okurude kwako ni ndoto akusitakia jirudie nile naye kwa siku mara tatu kama mgonjwa wa homa nikiumwa napona dozi nzuri ya nini lekona pezi ukalifika ngozi ya chatu vya kupika ulichoma pezi ukaliunguza unataka kurudi hapa na mana nilie naye na kasoro ya nini nipase viporo ulinyasa totoro bila ya godoro penzi kiberiti siwezi kusaliti yesabu ni miejiki 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 penzi kiberiti siwezi kusaliti yesabu ni miejiki miejiki miejiki.
Kama nyonde jia he wa niko free dhambi nilisamehe wa niko free kama three ya mkubwa wa polisi hakuna roadblock njia pe wa the lord is my shepherd niko free ka ngombe za mtaani wake na kula pepa sijali kumekauka hakuna majani jasho na chia pepa atu sweat tukikona mtiani si baba metu shepa sikitua na hizo ndizo zina panic kuna venye nadai nidu nidu kitu moja kiri yangu mwili yangu iku sifu
oja from Monday to Monday nafya niko free oya salvation ya jaja nafya niko free oya rich is based on the special people be free oya mina uliza why can't the people be free oya
if hard work pays show me a rich donkey yeah. By the way, kwake misi toki yeah. Nashindaga indoors, nafunga ma windows. Baba, praise paka kili noki
Nam siki siki, nam siki siki.
Good night.
Alam siki siki, nam siki siki.
Kawalewe.
Am shiki shiki, am shiki shiki.
Jesus running.
Ma city city, ma city city.
Yani nasema, yani nasema when do everything he's in my church. I gotta say that, I gotta say that why he's in my team. Where when you go, yes. Hakuna venye, hakuna venye venye neza think me little okay. Napena venye, napena venye venye umenishika na feel okay.
Ay, 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 ay.
Kwa million dollar creep. Stakes are too high, you can't quit. Practice bigger mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs mpaka I sink. Yoki tunatafuta ikuapa IV. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver's seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tiki picture utaona kitu. Na jijua ndo mana na insist. Balance, balance.
Different ways, mama's.
kuda kutabwa reza ni Kizu nani ya kwenisha
Bazamba Alejandro Mazwa
Apana sita sita zo namba za kitilisi
Stama kuda hata Sipende watiaji Sipende watiaji Niko ngaji, niko ngendo, niko maji Niko fly, ligi so katikati Natoka fabu, tacheki party party Baby, kwa klabu ni hati Mi upenda mama ma fati fati Mi utana mugo kasi mambati Just give me five, wacha wasi wasi Walindai tuko nje Kumbe tuko inde, inde, inde Walindai tuko nje Kumbe tuko inde, inde, inde Wewash Wewe washa tu kumbe tuko inde 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 wewe washa tu kumbe tuko inde inde inde
Bazenga Bazenga niko area kaumbwa koko nina nyoka ndani ya toja kolombo ukifika ligi niko ndo utano bro kuna vitu siwezi fanya hata nikiwa kwa ndoto kakuchoma mboto kuchesikivodo kunyima na lolo na kudim kikolo step out all black kama blade na zoro wasani mabani track wa kwa soko kiset no kipaf no kipas bila zoko undercover nisha chora form joka kiloko koro chupu hapa kuna kopa nani alinishuku wati nilimwaga ndani plan A hurricane plan B tsunami TK nasongaga na kijeshi flani
nipe 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 puss nipe 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 puss Class 5 science ilikuwa na njaro Kutonyesha vajana ndani ya daro Mode ameweza kivako Mini ingine naona hiyo mtaro Ukona didi kwa bone marrow After sex ukadol kwa wheelbarrow Story zangu za miti ya skwangi chocha Netaji orientingi supate koma Alejandro, Mr. Bakora Uliza ubako alikuwa gofa Choza kumitao hukuwa na aroma Aroma ya kishada Aroma ya kishada
Wale manga, amangango, sini Wale manga, amangango, sini Wale manga, amangango, sisini
Kama kuna, kaa na mama yako Usikuja hapa Kaa na mama yako Kama kuna, kaa
Soko na nadani fike bei ai Niko tumashada na kutei ai Chacha na kingora siwa kutei ai
Edigi digi madogo danyo kudigida Edigi digi madogo danyo kudigida Edigi digi madogo danyo kudigida Harufu kama shada ziki nice kumimina Edigi digi madogo danyo kudigida Edigi digi madogo danyo kudigida
Mamanzi mwanataka nende bash, bash
Machali wanataka nfike bash, bash
Zungu na mkamba sizi clash Clash
Miluya na makuku yoni bash, bash
Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass Komdomo ni mejaza machewing gum na gut Mashwari wakicheza maping pong na ass Mavela tunazimwasha kajiko na gas Pigia kina niko timo na mwes Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby back it up, minapenda that ass
That ass ina bounce marvelous Usiweke back, minapenda uki reverse
Leta ma drinks na makoro Kama na blacky basi wacha dema do Bro, kama taki pigwa mbo Wacha kalale guest room na magodo Ro, kama taki pigwa mbo Wacha kalale guest room na magodo Ro, mamanzi wanataka niende bash, bash
Machali wanataka mpike bash, bash
Zungu na mkamba sizi clash, clash
Miluya na makuku yoni bash, bash
Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass
Nasikia kuchinji ana So I'ma go have my girl kush With her bash Nasikia kudandiwa Hear the hot crystal Fatakuwa iyo bash Bash, bash, leo ni bash, bash Tonight itakuwa ngori Leo mimi naitwa njeri Nataka kula mluya, baby My milkshake brings all the boys to the bash Ninjo yule dame, yule last Ninjo egg game, uwezi touch Nisi chesi, si chesi na trash
Mamanzi wanataka nende bash, bash
Machali wanataka nfike bash, bash
Zungu na mkamba sizi clash, clash
Miluya na makuku yoni bash, bash
Bash, bash, tunapika bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bash Bash, bash, tunapika bash, bash
Fanya kama unacheza isokoto Oh yeah Binyuka binyuka basi isokoto Yeah 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 Fanya kama kama unacheza isokot. Binyuka binyuka basi isokot.
Binyuka binyuka
isokot. Maria ni kuonge mahela mahela mahela. Nipeleke mpera mpera. Maria baby wantana mera mera mera.
Nionyeshe makeke. Minataka hiyo dede. Popote ni kukamata. Kwa ulimi pake mati. Minataka leo ujibambi. Besonga ni kupakata.
Yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togo poko nani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha.
Baby do me coconut sokoto. Ikune kama nazi sokoto. Ikase kama nati
sokoto 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 sokoto.
Baby do me coconut
sokoto.
Ikune kama nazi
sokoto.
Ikase kama nati
sokoto 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 sokoto.
Yo ni kama sete oh baby baby. Baby kakarate baby baby. Nani baby baje baby.
Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Like LeBron.
But from a band in a bed, met your ball. I did please let me go on.
You must be mad. Bet you say me make you run out of this.
Bet you say me make you sit down and pal.
You attack your time.
She love down back way. Can't tell the pressure about the boom boom grave.
The man y'all look slave. Wood fire up in a me whole start blaze.
Boom off me body and done. Boom off me body and done. Buck it off for the fun.
Rev out me body and done. Stab out me belly and come. Teacher me now.
Can you love it so? Turn back with your bend down now. Ah, don't move, let me push it in.
Again, babes wa make. And the first four round did connect. Oh, so you love it, you want fuck it. Alright, go the babes, go the babes, go there.
Open up you all night long. Fucking at the dark like gun.
Me no afraid, I know you see them me band. Come slam dunk it like LeBron.
But from a band in a bed, make your ball. I did please let me go on.
You must be mad. Bet you say me make you run out of this.
Bet you say me make you sit down and pan.
You attack ya.
She don't stop.
What can you buy? Yeah.
kati ya jira undespigwa ndole Kiali sizi tekana kwa choche Chakua sindu kifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chakua sindu kifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chakua sindu kifika kote kuote
Simu wache ni waroge hadi shoke Kuweni wapole na mto boke mini master roots zote Tuanzie mbote na dondoka stage zote Na jumpstart kile na majama kama forte Itabidi wao koke Water to wine hand down Quarter to nine man down Bow down Ni show nani ana run town Kutoka downtown
Wati ajira undis pigwa ndole Kiali sizi teka na kwa choche Chakua sindu kifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote kuote Kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote Kote kuote Chakua sindu kifika kote kuote Kote kuote Kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote Kote kuote Chakua sindu kifika kote kuote
Kani noti na die ni okote Kani noti si die mini sote Kukafunga misifikishi forte Ukija sweetsa nipote best choche
Nina dem ala die die Kwa ndai hiko nini tunovai vai Mangwai nana kutu nyege full full Walai operation kuchafua hiko nini my guy
Si die tuka haba si die waku kinda Na die tuka moja kazuri ntakalinda No wanda niko book love is smart na wawinda Na bado tutalanta kimsword mina imba Waliona na omoka wakaanza kukachuki Tulapinga tumaluku lakini sipiki suti Na teka dip yako maere na kula pusi Alafu badeng na kapangia harusi
Wati ajira undis pigwa ndole Kiali sizi teka na kwa choche Chakua sindu kifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chakua sindu kifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chakua sindu kifika kote kuote
Soko soso, soso Wata bonga ngoso, soso, soso Zile za orosho, shosho Kunani, iko kwa soko Nina mali, nyeseti kwa mbosho Homnya kanjingi, jutaoni kwa kanjingi Mina kiting, judawa iko kwa jingi Seti kitil, ndo uwashe tu kisini
How are you say?
Ndo uwashe tu kwa sini
Kwa daru mindo chopi na mindo wanakopi Mistari wanatema buda sahi hazidoshi Wa super wow, wote wote na wapiga toshi Masingo, zote zote aditowe moshi Mito kaga kayo lenda sijiku piga hodi Nipate po masimba jaba beska ndo na rodi na mbogi Nishi ya wokovu la Jehova wanyonyi Choche na koko ni matole ya
Chira undis kwa ndole Kiali sizi deka na kwa choche Chakua sindu kifika na ni kuote Toka east west north Hadi stopo kifika kote kuote Kote kuote Sina bigi utumua kote kuote Kote kuote Kote kuote Chakua sindu kifika
I don't charge my energy I no get time for no enemy Nothing with person ever see I'm a nothing with person ever see Forget it, I say fashi When it's soon expected Check out what body I jump in I take out to the person Check, jelly, check, 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 check I mean the answer, then yes sir Then I mean the answer, yes sir Respect is reciprocal Even though una no say I'm special No one throws a G. I don't charge my energy. I no get time for no enemy. To repay one to me. Nothing with person ever see. I'm a nothing with person ever see. Forget it, I say fashi. When it's soon expected. Check out what body I jump in. I take out to the person. Check, jelly, check, 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 check. I mean the answer, then yes sir Then I mean the answer, yes sir Respect is reciprocal Even though una knows you're special Anybody When no one throws a G Anybody When no the body body I can't something And I can't something Go back to belly belly I can't something You want your bed, you never Should not because myself I never talk I look you, they laugh, you gone, 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 gone. I
Cash I know set the tago come, mama I know set the tago come. Money you know go fit the line, oh ma. Mama, mama, life not gone by gone. Whether you like or not, go by jinja me you best get it go far. So yeah, keep me jack on by one.
I'm all alive. If the point got to my head, say make I deny you, I go tell them say lie, lie. Don't be like, yeah. I've been spend all of my money on you. Spend a couple million on you. Give you love until you say don't do, yeah, yeah. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Hold the mommy anytime where I deal with you. Your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. This love not the ordinary thing. It's supposed to be one night thing. I know they catch feelings. I they vex when I see with another person. Oh no, I know they concentrate no more. Make you felicitate your mom. Hold me tight and rub on my head, baby. Make I feel alright. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Hold the mommy anytime where I be with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. Beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love.
Na manango si tunadunganga mangive. Jaza full clip tu nimefika maibe. Tuki snadi tunakanga kila ngite. Tuko shugli atusaria di manjiche. Wiring mtakula maviding ju. Amjui vile si usakanga fushing. Sindo wale wazing senke. Tuko jing tuki load magazine. Utapaki tukwa sin.
Mina daini mangwete msonge uko kando jumindo. Mtambo na nachuza kama rambo. Na wakata kama mango kwa rusha kwa mtaro. Na kaa una mambo we mrazi kula vako. Mrazi kula vako. Mina mada kama vandeta. Nanda fanya mtani teta. Mini mateka jusha wateka. Na nikidungi ndo mina chekesha. Aha. Gunman tunakanga kanga. Wale wote tunajua ni warazi.
Kwa warosho mafala wanaivisha. Weji choche ndiyo buda ukapita. Nikunare utapiganishwa tisa. Na ukichachisha kuna vile utabakishwa. Bad ganja ndiyo riangu kisile. Kutapata mashashola zimelan. Mr. Man, Mr. Riziki Gwan. Nazunduwa maga kisha shola na kimash. Tumebonda na malax. Leto falo utabakishwa na matax. Dudi math kuna saka saka shabs. Wanwe kama fish sina time ya kureverse.
Maliding. Mazing ni kupiga tu baroda. Piga riu tukukate hadi mocha. Piga de hapo mrazi ya chachishe. Piga changli renga kwa mrota. Babylon wanadai tu potmo. Wanana wongu mimbweze ni maheadbat. Atu wadungi na ukapi ni mangiso. Leta blood clot tukupige kidi. Tiang bani ya kibonga ni ya bugde. Babylon wakimuok tuko nayo. Ngora mbogi kauko na obi. Jaribu mbogi ujue sidi kuara. Wakikwara tunasnadi kimangoto. Mangoto tulipiga finamonto. Backstreet tukirenga unabaki. Young zetu kuwadunga kwa mandaki.
Dizzy beat tunazizunda kwa has. Tunawakulisha dust na manyonyo wamebust. Round 2 tunakuja kuwa brush. Rhyme zao kuna vile zimeras.
DJ Edge Kenya, the homeboy.